Yo, yo.
JohnNightJar.com.
So that boy passed me the weed and passed some real shit, nigga. Bumbo Clap.
Hey, yo, Kenny.
Dogum dogo tunaji kongoja. Azisuge iri sari moja. Najua mchumba unaringoja. Mpaka lunch umekula samoja. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije mkuhonge. I'm coming home baby usikai kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Sinune mchumba. Kaninyima unyumba. Babe, know you be waiting for so long. Remember I've been working for too long. Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara kumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi my baby. Aunipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije mkuhonge. I'm coming home baby usikai kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Mamacita,
te quiero mucho señorita. Hivi unamjua Kenny Misonda unamjua. Unamjua Zara Boy unamjua. Unamjua Zambele unamjua. Unamjua Amigo unamjua. Unamjua Chopa cha upole unamjua. Unamjua Seveni unamjua. Mudi mnyama yupo kwenye foleni. Hawezi pita hata pembeni. Nikifika mnyonge mnyongeni. Ila haki yangu tunda langu. Wendo kipenzi changu. Indo hari yangu.
Bombo Clat mama sita.
Kone music worldwide.
The mix killer.
JohnNightJar.com.